sawirki lama tanaad taas baadishay 4 ayaamood ya bilad ka roogiise doogisina umada dhamaantii ya dirsi saasiyana awkis samada anka usi iisana saas yaki dagamay shugulkiis ee behekile dardarmi iise way kaloo hirtiis aan sheegi in usi seedi doono mininki awshay meelun walaki diyaariyey golol baadishayna hanno godee hirtiis jannada yana kila noo laadayaan iise way kaloo are aan mi isin hilmaamaw qalbiga sinki jiraase ruuha eebbe yaasin hogaamiye dooga eebbana isin yaasin bre umrigiin shaydaan masin duufsadaw madii iise doogaas dhammaayi buurto korshay yaa seedeen wayn areen doogay umadda dhan diirsiiya isinsin la jiree laakiin masin hilmaamaw taas baadishay malaa'igtii eebbe yaa samada kikoyti wayna arti iise adduunka maroogo eebbahay suuban yaa samada aan usi oo ba aragaaseen sidiilaan usi baadishayna sidaas oo kaleya aan kooye ou ka adfaylante maddii iise ha nogodo see dareemi korte ad hisbig kii eebbawaa geega dad badan yaa adduunka roogo maddii su'aalun weydiisana may araayaan un mar walba kaniisad yaa seedaane ahad walba kaniisad yaa seedaane galbigayna daahirsanye waliifalayna ununa wal wanaagsan waa saasaana kinogodi xisbigii eebbe laakiin ummadun sidii aan fikirayaan iyo sidii aan hadalayaan si galdan waa ou ka si faylan indhe awalan toobadkeen yaa la fadee in eebbahay naxariis laka baryo yaa la fadee in ilaahay mahadlin eliyo yaa la fadee iise dembigiin yaahan dhimadi si isin innoolaataan saas madiiweeshaana xisbigii eebbe yaa nogodaasaan eebbe nool cusub yaa isin siiye umrigiinna ma dhimadaasaan.